Kumbula ke sise la ngaphansi kwase Richmond local municipality lapho khona nakanjani kuzoqhubeka iyona ilaunch kuzo unveilwa ubuso babo obusha and also nakanjani bezoveza ke umbono wabo kakhulazi kuma potential singathi nge singathi ke ama potential stakeholders noma sithi ke kakhulazi abaxhasi imali ibalekelela wona ke lo masipala ukuthi ke uloke ume njalo bephinde beveza ke kakhulazi nje ezibalekile nanomlando wakhona na ukuthi hlasimpe lokho abazokwenza kuzobalekelela kanjani moving forward njengamanje samukela la u Miss angazi noma ngizothi u Miss noma u Mrs hlasimpe useshadile mhlambe ngiyadana ngibhede mhlambe ngiyabunyusa usinegugu kangubane njengomphathi kakhulazi lapha kwi local noma sithi ke local economic development naka tourism sase lethu basikubingelele sikwamukele Mbovu
ngiyabingelela kamsakazi ngibingelela nabalalela emakhaya
kuyintokozo ukuthi ke sibe nayo namhlanje hlasimpe ke ikakhulazi ngifuna ukuthatha usibeke nanokuthi hlasimpe uyabona ukuthi ke la njengengxenye ikakhulazi la njengoba ke kuzo rebrandwa hlasimpe ungasithatha usibeke ukuthi hlasimpe lokho ucathi kuzomlekelela kanjani ikakhulazi ngisho njengawo umnyango lo osingethe nanokuthi hlasimpe ubona ukuthi la bekusekuyisikhathi esifanele ukuthi konke lokho kade okwenziwa namhlanje kwenzeka.
Ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde futhi ngibingelele kuwe namsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli amakhaya impela sijabule kakhulu nge-event esiyenzayo namhlanje ngoba isinikeza i-opportunity yokuthi abantu bayazi Richmond bayiqonde kangcono bangabi nalesa sithombe sakudala sokuthi Richmond ingani. Sikhona Richmond, we are working for Richmond, siyayithanda and siyafisa ukuyibona ithuthuka iyaphambili. Lolu suku lwanamhlanje we have invited various stakeholders azokwazi ukuthi ezo invest eRichmond azokwazi ukuthi akhe amathuba omsebenzi ukuze abantu base Richmond bakwazi ukuthi basebenze bakwazi ukuthi baziphilise. Not only lokho kuphela si located along R56. Okay. So siyafisa ukuthi sazeke basazi abantu. Most people bajwayele ukuthi badlule nje bangazi ukuthi khona idolobha nelikhona elincane kuthiwa iRichmond laphayana. And therefore the type of development esiza nayo, i-development esinethemba lokuthi akekho umuntu ozobe ngazi ukuthi khona iRichmond lana. If sithi siyadevelopa along R56 sifisa ukubona izinto eziningi zenzeka. Sikhuluma indaba zamamoli, we are an agricultural municipality. Siyafisa ukuthi sibe nama auction facilities ethu la khona sizokwazi ukuthi si service ama local farmers ethu, even if it's not local, nanoma imaphi amanye ama farmers angeza ezokwazi ukuthi athuthukise lapha ya eRichmond. So sijabule nje kakhulu ngosuku lwanamhlanje, siyathemba ukuthi luzoba ne impact e right and positive in terms of economic development yase Richmond.
Ngoba ngiyazi ukuthi ikakhulazi la ngubane kuhlezi ikakhulazi ushintshe mangabe lifike ebantwini alifiki ngendlela efanayo, so ngivumela mangabe ngisho njalo. Ungathini ikakhulazi ngisho nasemphakathini ikakhulazi mangabe uwembulelwa lezi ndaba ezinhle kangaka ukuthi bufisa ukuthi mhlambe bona bayithathe kanjani ikakhulazi loguquko ikakhulazi moving forward.
Siyafisa ukuthi umphakathi wethu ulamukele ngendlela e-right lo loguquko ngani ngoba ekugcineni siyafisa ukuthi kube noshintsho emqondweni yabantu nge-Richmond.
Yes.
Ingagcini ngokwaziwa kuphela ngezinto zakudala. Yes. Ama historical events ilokho esaziwa ngakho. Yes. Esisifaka emlandweni wethu. However, siyafisa kodwa ukuthi baphinde babe bayiphile le vision yethu yokuthi we are going forward now. Yebo, kwenzeka okwenzeka kodwa futhi mhlawumbe kwakufanele ukuthi kwenzeke ukuze kuzokwazi ukuthi kusibuilde in going forward. Emphakathini yethu abantu bawafisa amathuba omsebenzi.
Yes.
Ilokho okubaluleke kakhulu. This type of development esiza nawo nama investors bayabona ukuthi bazokwazi ukuthi bathola amathuba omsebenzi. Abavakashi bazokwazi ukuthi bafike eRichmond bezobona indawo zethu zokuvakasha nalapho futhi imali saphinde siyagenerateka within Richmond.
Ngapha mbuzo ngidedele ngiyafuna nokubhekana lokuhlasimpe iyiphi imizamo noma mhlambe enikwenza uqinisekise ukuthi le mlando okhuluma ngayo njengamanje kakhulwazi. Ngiyazi ukuthi mangabe sikhuluma ngomnyango ikakhulwazi uzokuvakasha nokuthuthukisa komnotho, yini ningena kakhulwazi la kule cluster lanibheka khona kakhulwazi into ezigcinwayo ikakhulwazi kwintsha esakhulayo, nizoqinisekisa kanjani ukuthi konke lokuhlezi kukhona?
Ngiyabonga kakhulu. Njengamanje sinayi incubation center.
Okay.
La khona esi assista khona lonke uhlobo lwabantu okanye osoma business abakhona eRichmond.
Alright.
Sinayo futhi ne community tourism organization esisanda kuyi reestablisha okuyiyona organization ephethe zonke izinto ze tourism ezikhona eRichmond. Lapho ke sesisebenzisana nama tourism establishment akhona endaweni, sisebenzisana nama museums akhona endaweni. Sikhona futhi sisohlelweni lokuthi sibe ne brooch la khona izokwazi ukuthi isichazisele kabanzi brooch ukuthi in terms of our history sisuka kuphi and in terms of going forward history lesa senza sina manje, so that izokwazi ukuthi ipublisheke kahle kuma museum kungagcini kukhona ihistory endala but even nalokho esikwenza njengamanje kukwazi ukuthi kupublisheke kahle. Lapha yana kwi incubation center we do offer ama trainings la khona sibiza various departments beze bezoba trainer even nalo ibuza njengamanje sinaba abantu esingathi makukhona intsha efisa ukwazi about history yase Richmond siba organizele lawo ama sessions beze lapha ya incubation center.
Noma kube intokozo kakhulu sibe nana namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu.
Ke kulungile, ngivumele ngimdedele la uMrs Sinegugu Ngubane as a manager ye local economic development kanjalo nomnyango ke we la city ke wezokuvakasha khona ke langaphansi kwase Richmond local municipality namhlanje ezike bezo unveil vision 2042 bezophinde ke bezo rebrander ubuso ke babo kabusha esikhathi masinje esithi ke imizuzu ngamashumi amabili nantathu esele sibheke na kanjani kubumbane nokwaloko yehora leshumi nambili sibheke ukuthi ke na kanjani simadinini njengamanje khona ke la kodwa ke into engizoyenza ngizodlula ngama ngibuya ngizobeke sengizovala ikakhulazi osukwini lanamhlanje.